Toe se fulu aso faia pa alota mō le tofi peresitene o Amerika, ai ua toe faalua fesasi le campaign na le sui o le Democrats, Hillary Clinton, ina ua faa alia le FBI. Le toe faa wawo alato su esu enga itu ua inga o Hillary Clinton, ile awala na ia faa o ngāina ile imeli, ma faa matalanga pui puia ile taimi o ia umia le tofi feilo tusi au au, ile paya inga mua mua le fainga malo a Barack Obama. Na longo ina ele faatonu o le FBI, James Comey, e awala i te tusi, sui o le Republicans i le fono faitu la fono le Congress, ua toe faa wau ala tau su esu enga i le imeli. Na sao noa Hillary Clinton, ua tatau i le FBI o na faa i loa manino umamai, ni mōli mau ua la tau maua.
We've called on Director Comey to explain everything right away, put it all out on the table, right? Now, of course, Donald Trump is already making up lies about this. He is doing his best to confuse, mislead, and discourage the American people.
Na vave o Natali foi tau le sui tau vao le Republicans, Donald Trump, mai e sa unoa, o lea ua iloa le solitu la fono o whainga Hillary Clinton, I le whaonga I no le imeli.
Hillary has nobody to blame but herself for her mounting legal trouble. Hillary set up an illegal server for the obvious purpose of shielding her criminal conduct from public disclosure and exposure.